radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to pogi jande gafandu hala mamadou sama segu jamnyali sakrabe kedibe iyad agali holiti na lamdani joda hala hakune makko illamu leedi mali ka kanko mbien horojo gubal alliance jadis o sahel wajibini yo habitibe leede godde be jalta tafun bangal woteji depte en hitande 2020 campagne gaydi puddi mbien le cakita yonterande do tateji leedi fuf e gawdi puddi larfe yakawere mbajo todo banjugo dumbiya jukirama duubi didi mbien suudu kasu o halfama mbien famdare needi fewde kananke leddi e kanye mbien tonangeji kewdi goddi di ngoni sembe kabaruji amen hande kikidi altinere mbien jeneel wuro marsitane 2020 bismillah sakirabe ardo gubal jadinkobe yadda gali mbien jabbi tamude juude laamu leedi mali o holliti dun le bataki e laara mu koore mbien yontere jabbiden de won mbien ka won ko kanko mbien horejo gubal ka won ko kanko horejo gubal alliance jadis o sahel wajimbini kedanna ko hebani en adama amadou haydara do fashitango usman nyali buli
lay communiqué goto yad agali holiti wide auditi damgal fa haltide ka fadum lato o hore jaddin kobe holiti wide kana soldats en france be dilale mali fuddude kaltidal hakuna yad agali hamadun kufa ndartam le dialogue national inclusif gadaado li lewru decembre jabbe nondu e wi malin kobe yo gabe dum an way wadde fa leedi ndi yalta leeti alla woni o tagal kaltidal hakuna bibe leedi gada nongal ke jado hore ju leedi meden di le wuddu leedi ndi holiti wide itti nela mudun yade haltidoide e be hore be didon jaddin kobe boyi o jabbana dum wada horeju leydi meden di Ibrahim Boubacar Keita sakitake jabbi altinere sa poleru fevrier jabbinu du do radioji RFI et Télé France 24 ibeka holiti wida jabbi kaltital wadde hakuno be horebe di don jaddin kobe do amen do gouvernement o mi ngadi e bawde amen fu yalla ana danya ko wi do communiquer yadda agali o holiti wida o munyanta fon darde no dum wori do gon en joni do ana tidi wida tafon yalla windande de yongonga
e wi honjotobe yogabe yalla me dejere dumine na hebe yata fi tiagal kaldal e gube jadinkobe be ka non be kuliti wide hebgol lawol ngal do kaldal na bili mbien e andal gollebe gouvernement o halfinta golleji di keddana ko Ali Tunkaramo University Bamako halni e telephone Adama Amadou Haydara e do fashitango Ali Sisi
haldure e gubbe jogibe kaborde le alhal leendi hande wajibe e juude amen so mi jibbe hedde jamboyo haldude yibe bambe kaborde e inde dina nako woni ko be bilingal kaldal e wittugol mangal pade sella ngombe le leedi malini hana lata de hunde ko juhata yimbe sabi mide andi be yimbe hala iyade agali narde wittugol mangal pade yella om heba haldude e gouvernement leendi hana hulbinde yimbe ngako mi kani hinnade tan woni yimbe kambe daranade ya finne ngal kaldal kawral lato yimbe pinube jogibe ande
kala ngibe bedro fam do he joji sio tamani nambawi nawtara bembal whatsapp numero 1 76 70 88 51 via momo mbudu yawata ke mudu 37 321 nyande talatare jabiden de solla sabe leedi mali nangi yimbe le hewbe le galbal fotoma ngudirro sewari kiloji sapu yo mbien a himbe temdoro chapande nayo en jeddon cikitabe gulidibe bien guldide pelle terrorist en region en hultama mbire hultama wiide nangabe fufu njopitama so wana jetton gonbe le kan sewari fahande bangal kabaruji di premier ministre Boubou Cissé Tilike e dawlo makko le nukkeji yogaji mbien sahel leedi ndi jambarende yiti yetti sanne galdo dawul gulɗo dawul sabi mbiyen ngul tlatke sababu himeji mabbe hewdi himeji mabbe kewdi mbiyen ngatene hakkilo hono kabaru cellal jande e ndiam cenidam mbiyen hon jotobe yogabe kay holliti ana hani yo lamu o mbiyen yutna adiji di bami yalla hebude mbiyen sembinde holare hakkunde mabbe mbiyen e jamarande kedanno ko hebani en Mariam Kamba Keita du fastango Ousmane Nyali Bouli Al Sisi
waraj gouvernement fuddi yilaru mudun du le region kidal le onu ku Boubou Cissé baddi e larme mo intinado yimbe coordination de mouvement de la zawad et société civile e wi yimbe kidal ngol dawul ana way wartirde gikke lobbo atayub ag intala horejo société civile kidal holiti wi ngol dawul ana way waltinde hakkilaji sabe himmeji mabbe di kuntenete hore
be kali ko woni himmeji ma e bangal ndenaagu jande ndiyam fa yottaade cellal be ngardi e gollidibbe Banque Africaine de Développement mbiyetero BAD be cinñini talki ko woni bangal lawol Bourem Kidal gotel e ko yimɓe toɓe hasindinno e mum ɗum e hunde moƴƴude o ɓami aadi fa heewi
e wi honjotoɓe yo gaɓe sini laamu mali o ɓamini jamare nde adiji omo hani yettininde yalla hoolare ana waɗa baba dakono o tewtow le institut national d'étude et de sécurité
dum e hunde kande wadede sabi so won jande gonde to ko min bawi subade le ti dalla ko leedi mali wolle mu ila 2012 ko woni rafi holaade hakune yimbe e laamu adi ngaji faahi bamaadi te jottinaka beedi ke faabaade rafi holaade gondo hakune yimbe gonno be laamu o kan e gollobe to jonbe mide andi so min pondi ki dalle region ay keddidi o mo heedi tiagal
lengul dawol horeji gouvernement o ye le galle gawo kidal menaka tesalit e agel hok
mbietado mohammed ousmane ak mohammedine itama fi le gubal coalition du peuple du lazawad arribe gubal gal hayfumo hadde golleji kewdi yarde yeso hono jogola fedende en jibu jawdi ndibado o holiti wondaga fi edido halaji di e wi mako fanda fedende wana fi kabaru jawdi mi citinan wiide kanko mohammed ousmane ak mohammedine mbien conseil de securite onu jati hayfumo gollidide e gubete rusi en e hadde golleji talkurdu yarde yeso
kabaruji pawidi do woteji député en do studio tamani
humpitinde fa faamu hebe
kalden fa pawren
studio tamani ana faabo golleji woteji
to gawo ton men campagne woteji di puddirari fe mbien puddi alande ka mbien ne di ngadaali di ngida di puddirari fe yakawere so wana fotoji mbien dartobe yogabe tan yete nukuji yoga mbien kedanna ko hebani en keedo amen to mbien ali ibrahim do fashtango amnata jal
wakati 11 wari ne min puddanno yaade e cuudi parti politiki embe wi alhaaliji di won cuudi yogaaji teedintina nata be ndara be woteji ana takki e nokuuje de fu ko holliti tabe be lannini gagnude e di fijoji ndargulu wota e leedere yogaaje parti politiki ngaji yogaaji oyo wakati fa mu'ina laawino di fijoji woteji njaarata tawe e nokuuje godde de wadobe politiki be ana ndari e koyde mudun en damude di cuudi partiji politiki ana ndobi fa ndokke yamirore e ndaroobe woteji be fa pudda golle fijoji di ande nyaloma arandejo yambere de ana fandi leedede de min jottide e leewi gollidobe ndaroobe woteji be yambere de ana fandi sabe pijoni nyaloma kertanaado rewbe hande o e leewi yogabe dun parti politiki ambe puddal hokkure kadisiji tafon fa di yambereji pudda nenno e le majjun daranibe di yambereji be ana anni jokkude gollal mudun fa ngada jandeni politique e kolliti wiide yambereji di ka e balde garoje de ngarta fuddude
so min wonno kananke leydi ndi yo yawtere der e mudun no bibbe leydi mali fuf totta hala do bomako do jamarande na wattani hakilo sanne mbiyanna di do woteji di wonbe mi landi hakuni mabbe sono fuf be golta soni be latike député kadanna ko heban en amnati jall
mon travail consistera
walla lan lato hettinaade yimbe no min baawi gollindinde faade yidindi yirwa mide yidi faminde commune an faabe anda jaatin hodo woni golle député sabi commune o ana haani andude hodo woni golle député mi gollanan commune an holdi tambe laawi sariyaaji tan di wotede so wataama mi faminan be na fat so mi wonno député gollalan arandewal woni wallude sukaabe don gonden jonin sukaabe ana tampi sannen saka halama e kulle bonde jareteede de tanyun e rewbe dun sabi ko buri hawde mabbe fu gollata
kandu doroindu
tribulan la commune jeegobo bam ko jukiri mbien mbaajoto do banjugo dum biya duubi didi suudu kasso mbien kanko ardo dina fedde nurdin hayfama gidali mbien e famdere nidi mbien fewde e kananke leedindi e kanye ton ngeji kewdi awuka en makube kulliti nilude talkuru yeddugol mbien ko anniya ko ko kado anniya mi citana wiide banjugo dum biya mbien naati non e juude gila nyande sappo e jeddi lewru fevrier tiagal wiido der e mudun o mbien yenni kananke leedindi o noddi dun aslam en beedade mbiyen ardibe terrorisi en yadda agali e mbiyen Amadou Koufa mbiyen fahande bangal kabaruji di equipe aigle robe mbiyen chami le final la coupe UEFA nyande aswere yabinende le latirde makini stadium Sierra Leone Lyon teranga Senegal fibe tati e kowal yu kartal to Sierra Leone iwde mbiyen gangal to Sierra Leone tun iwde nogo e juillet février yottade jeddi lewru mars
studio tamani yo faabal laamu leydi Suède Danemark Suisse et fedde leydi Europe
sakrawe dum timinta kabaruji amen hande do seden yewtere meda wawande